disappointment. Teri chinyweza mukwano nga mazima n'obwenkanya era kisudde bangi mu buzibu bye beeyama bibalemye bitukiriza. Byagamba kanjagale gwayagala gamba kanchawe eyalinga kuwana kati buli kyoyina kyamutama buli kadde mwabanga babiri. Wamwanjulanga mubonna be wabanga nabo yafuna mwalu.